No doubt.
Umuchishi wanse wa kuimida pamona kula mefili mbaba kuchila mfike pano. Tetu kombe tupeni kove chansi mipande tuwa mishila tupeni kove chansi. Umuchishi wanse wa kuimida pamona kula mefili mbaba kuchila mfike pano. Tetu kombe tupeni kove chansi mipande tuwa mishila tupeni kove chansi.
Kababa lapo wampela po competitioni. Wanse mba wisha kwa tibe na shinsheni. Leose ni kachashuta manu hapo champagne. Leose ni rebatamba kwa tibe na tipeni. Alapa son shile kakurapa. Panchura karipanga shiki parabiatia. Mule sendia buino vanyamatia. Because alapa son shile kakupatia. Pari fionse fianson so mene. Bit pariri kwe chintumpa pile. Sale 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 chinkamba. The last musongu wanse ni ngamba.
Nikani wacha ile po kuchi wazime. Nazina izibi kani chaya kuzibe. Mina mama kamba kutikeri hanazima. Mwamene hanazimila nazima sotape. Supporti hi supporta kutikeri ni mupondo. Nyama tawa ngondo monga street katondo. Liko liza biti kuti tuonse tivine. Holo wati chinga holo wa manga mavine. Mina wati chinga mena wati supporta. Bara ujaz move on fukwa cha supporti. Kimutite manga siti sobela. Maflow siti lemba siti lelela.
Umuchishi wanse wa kuimida pamona kula mefili mbaba kuchila mfike pano. Tetu kombe tupeni kove chansi mipande tuwa mishila tupeni kove chansi. Umuchishi wanse wa kuimida pamona kula mefili mbaba kuchila mfike pano. Tetu kombe tupeni kove chansi mipande tuwa mishila tupeni kove chansi.
Sela mushila nde kupunga nge sitima. Popu kumie swe vantu batina. Ndili papiki nde chila patilisha. Niwe DJ pati nyimbo taulisha. Kale tuamba ifuetelelo. Mutoto kwa ponesha kumatelo. Ekwale badunu na magelo. Pepo we ne mfumu mpite. Kutari na fuma sole kamfike. Matter of chance, matter of time. Gata wampe chance na la committing a crime. Pela boy winchinga.
Let me fly away like a bubbles in the sky. A short punch then pam pam in the air. Give me chance to boy live in Jackie City bro. I'm on flight moji kwa tindine mfiti. Nindo shipaka rupe se mumanga dine please. Kipatali nika flow nika simbi nika tawa. Uwanda shika ficha bambiri vama tawa. Leka nizi mvese wa dapwe. Wakamba nizi pompa waleke wangawe. The life I'm living is a merry go round. Nipase kutisha osa fuck up my doubt. Andy, Leo Cheese, I'm out.
Umuchishi wanse wa kuimida pamona kula mefili mbaba kuchila mfike pano. Tetu kombe tupeni kove chansi mipande tuwa mishila tupeni kove chansi. Umuchishi wanse wa kuimida pamona kula mefili mbaba kuchila mfike pano. Tetu kombe tupeni kove chansi mipande tuwa mishila tupeni kove chansi.
Mune sera koti pange ko famous. So ya fucking pants tambe original game. Rico ni pasile ko button. Bantota wote ni makwesha the starring. Baba kulu si baba kulu veka. So like a TV chite kai wakulu wama meka. Ambaye air so ni pwe na vipresha. Munenga suite njela kamwa pants za kwe kwesha. Alimonga kaza na zula mabwete pweta. Munanga oti ni penga tiloidi na kasote. Ngative pisha oni kufotasi. Wakai kosa yo pasi ya muhala movie.
Teti pempa ni chansi koti sumu. Wana chichi tukwa dena pansi. Po last move una chase tika fucking chance. Ulo kepina tika fucking chimendo pants. Gawu tendi saban zako. Iyo ndiye bine. Wasi ya mafuna kumuite na bamwine. Su tendi saban zako uri zasa niwe mwine. Banza kuwa kupimbati wakuteka chimfine. Vimwansi viwa makaleza faso. Vakuti funo pewa wakukomila mato. Graza mwanti bakusukulo aba. Wama chichinga nise mufuno chofa cheni. Kuli benjinga bounce.
Umuchishi wanse wa kuimida pamona kula mefili mbaba kuchila mfike pano. Tetu kombe tupeni kove chansi mipande tuwa mishila tupeni kove chansi. Umuchishi wanse wa kuimida pamona kula mefili mbaba kuchila mfike pano. Tetu kombe tupeni kove chansi mipande tuwa mishila tupeni kove chansi.
Yeah, just bounce with the beat if you feeling this. John Kerry, LG, Rap Kenya, Machine, Real Cheese, yeah. Just bounce with the beat if you feeling this. And I fuck your J Code and your boy Slim P. What y'all want you? Bounce and your Rico, I see you, man. Yeah.
Exclusive to ZambiMusicBlog.co.
Criterion Muse.